ngithanda nje usuzenzela la kimi. Ayikho yokutshela ngowakho namhlanje. Iwakho tonight. Ayikho yokutshela ngowakho namhlanje. Iwakho tonight. Ngamsuka masisa bayisu. Indabisuka masisa bayisu kungekho umuntu abheke emehlweni. Icala masisa bayisu kungekho umuntu bambe ukhisi. Alamfelelashonakathele ngiyabe nginawe sifuna inkonzi. Mama ngicela uvale ifoni ubheke mina ngedwa. Machita wantoni namhlanje wena. My sarafu nawe sayisa. Freedom unigiwe senzana. My sarafu nawe sayisa.